King Mamba. Oh, 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 Yanga.
Sisi ndo mabingwa, mashabiki oya oya tunajaza viwanja. Ama majojo, watoto jangwa ni moto. Ama majojo, tunawapa joto.
Peperusha bendera, puliza vuzela Yanga. Peperusha bendera, puliza vuzela.
Twende kushoto.
Shake it,
vua,
vua, shake it,
vua,
vua,
shake it,
vua,
vua.